wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ku soo xirtay kulan wadatashi oo socday muddo 2 maalmood ah, kaasoo diradda lagu saarayay dib u eegista hannaanka maaraynta qashinka. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, hay-adaha nadaafadda ka shaqeeya ee magaalada Baydhabo, ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Inta uu socday kulanka wadatashiga ayaa lagu falanqeeyay caqabadaha jira iyo maaraynta qashinka saameynta uu yeelan karo deegaanka iyo caafimaadka bulshada. Gudoomiye ku-xogeenka arrimaha bulshada magaalada Kismaayo ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka, waxa uuna sheegay ahmiyadda ay leedahay in si wadajira loo maareeyo qashinka.
Magaalada arrimaha gudaha waa kaga mahadcelinaynaa mar kastaba in maamulka degmada Kismaayo si dhow oo dhib leh ula shaqeyso barnaamijkan maaraynta qashinka sharciyad hore laga soo saaray oo maanta la rabo in wixii hore ama maadaama sharciyadda markii lasoo saaray in badan inuu ku baraarugsanayn markaana markii lasoo saaray magaalada Kismaayo naftigeeda magaalo aad u yar oo kooban iska ahayd oo magaaladii ballaaratay kambanimadu ballaarteen in sharciyadaasi se dib inta loo fiiriyo wax looga bedelo. Runahaanti maamulka degmada Kismaayo waxaa hore arrin u taagan magaaladan inay noqoto magaalo wanaagsan oo quruxsan oo nadaafadeeda ay aad u horumarsan tahay.
Dhanka kale, madaxa xalinta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland oo kulanka si rasmi ah u soo xiray ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland ay wado qorshayaal lagu horumarinayo hannaanka maaraynta qashinka.
Waxaa wasaaradda arrimaha gudaha aan hagaajinay 2021-dii aagahaas wuxuu qeexayaa wax walba oo ku saabsan maaraynta qashinka adag, hadday noqoto ganaaxa qofka muxuu ahaa qashinka meelaha aan loogu talagalin dhigo, hadday noqoto khidmada ee laga qaadayo muwaadinka reer Jubbaland, hadaas ayuu ku xusan yahay.
Kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland ku qabanaysay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo looga hadlayay hannaanka maaraynta qashinka si loo yareeyo caqabadaha ka dhasha qashinka.